Jack Jack on the beat. Yeah, I'm coming out of boy. I'm gonna wreck your body. I'm gonna wreck your body. I'm gonna wreck your body. Leo nakutoa kwa soko, nikiwa nawe nimeshinda loto. Kunja chume kiwa moto, ya moto. Nakutoa kwa soko, nikiwa nawe nimeshinda loto. Kunja chume kiwa moto, ya moto. Hata watu zimieta, I'm gonna rock your body. Hey baby washa mishuma, baby washa mishuma. Siku ya mwisho kwa soko, milele nizikwe na we. I'm not a window shopper anymore, a window shopper anymore. Ay, baraka zimeshuka, leo nikuvunja mifupa. Songea nikupake mafuta, kisha tukunje mashuka. Ay, leo nakutoa kwa soko, nikiwa nawe nimeshinda loto. Kunja chume kiwa moto, ya moto. Nakutoa kwa soko, nikiwa nawe nimeshinda loto. Kunja chume kiwa moto, ya moto. Nime up for better for us, I'll be your king con forever for us. Cheza chini no rush, I'll be like kingdom, lose it, joke na safari. When I look in your eyes, I see fire.
Fire,
you are the one I desire. Baraka zimeshuka, leo nikuvunja mifupa. Songea nikupake mafuta, kisha tukunje mashuka. Leo nakutoa kwa soko, nikiwa nawe nimeshinda loto. Kunja chume kiwa moto, ya moto. Nakutoa kwa soko, nikiwa nawe nimeshinda loto. Kunja chume kiwa moto, ya moto. I'm gonna wreck your body. I'm busy wreck your body. I'm gonna wreck your body. Ya moto. I'm gonna wreck your body. Hey baby, wreck your body. I'm gonna wreck your body. Ya moto. Baraka zimeshuka, leo nikuvunja mifupa. Songea nikupake mafuta, kisha tukunje ma. Leo nakutoa kwa soko, nikiwa nawe nimeshinda loto. Kunja chume kiwa moto, ya moto. Nakutoa kwa soko, nikiwa nawe nimeshinda loto. Kunja chume kiwa moto,